everything I need in my life is your love. I don't need nobody. Yeah, I don't need nobody. I don't need nobody. Yeah, yeah. Nobody, I don't need nobody. Tuloish kondo gundo tunazijua haso. Kula na kulala manyanya so. Funga shorudi kijijini besi na somi. Akini penda Mungu inatosha. Mwingine atakusevu kwenye shida. Utamdhani rafiki wa faida. Kumbe moyona na kuchukuria barira. Siku kifanikiwa zinaanza shida. Yes, now I'm going to another level. Sitotumia ndumba wala nguvu za devil. Simuitaji Mwijaku hechi na baba level. Mi akini penda Mungu inatosha. Yes, pina penda marafiki. Wale wanaokwepo wakati waziki. Sio wanaokuja deal zikitiki. Sipendi unafiki. Akini penda Mungu inatosha. No, no, no. Unani follow, unani pangia cha kuposti, misi kufollo. Shobo zako zina kukosi, wenani follow. Usinilete mikosi, akini penda Mungu inatosha. Ukiniona kutwa nipondani, sina tatizo na majirani. Ila sitakiwa nijue kiundani, akini penda Mungu inatosha. Yeah, I swear to my dead body. Simwamini rafiki ananilipia kodi. Pengine na furahi mikumpigia hodi. Akini penda Mungu inatosha. Yes, pina penda marafiki. Wale wanaokwepo wakati waziki. Sio wanaokuja deal zikitiki. Sipendi unafiki. Akini penda Mungu inatosha. No, no, no.